wama njiga chiziki za gandhi badega londola nga wali wona data badeba bitambu ya wakabagamba atawajia kubawochi atawajia kubawochi no gabwe chawa ndiki wa Isaya ya makumi atanu mwenya winyele kumino msambu Isaya sule kumino msambu nye Isaya ya sula ya makumi atanu mwenya ure kumino msambu Samu kama katonda mwinza ebi intubi yona Uwengu gina maso kwangu basinkana Uwawe obujulizi Bakweba zengo unaku uliru tuse Ntimu kama katonda wawade zade Sima nyi mwana chikachi gwebetaga Uba murenzi uba muwala Nemu kama katonda goma nyi Chibia singo kwetaga Ato gamba ubona atukorela Ukebira mitima Nsaba mukama katonda basinkane Amanyi gechiziki za gonanga galira Ababibu naba ina yabakula mukama katonda Kwa chandi kwa mwyabu tano kuminabili yogama Nti ote nkweza abagere ngetanya Nemi kono jabi notajiganya kutukiliza bebera batandise Nsabo otebuli nkweza abagere ngetanya Nemi kono jabi jireme kutukiliza byo na Bibaba de batandise Nsabo bede ono obugabirize Sabenga mpita murinye disinga manyagona Elia Yesu Kristo mwana wakatondo mwuramu Emisu jejirumbaba na kawere Jirumbaba chala abe mbuto Ulimuchara na yari yeyo ngaita mumbera ye mungo mchalono Ebanga lise embede Nsabu mwiza webi ntubyo na kusisinkane Akuzaze nga bachala abe burania Umwana wo atabere wansonga Zadelio Mukama katonda Abenga bwatyo Alifula elie njauro Mugwanga Uganda Sabenga mpita mwenye singa manyagona Elia Yesu Kristo mwana wakatondo ndo mura muzija oba kabuno zije den tu yongere
usoga wan
chenda akatone zemkaga usoga wan famma omoyo gwa usoga
ebwe sawa dilimeka
esawa yibiri edo kunjo
fuka yinvesta wo niya mtieni momo nga wesiga mwakapia akataika wansi wanusu luku oingiza magoba ulinuna ku osobola no kwetolera yo akapia ku unaona wokendera niga ba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yinvesta uwakozesa mtieni momo a enkola no mkwa kulizo bigobererwa mtieni awalala titukomezekeka
Soga One Radio tulungamizibwe kitongole echa Uganda Communications Commission
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Njaga letalo mkisa gono Okubanga ten tumirako Mkwano gwange na mganda wange Omukuru Bazila Dennis Omugabula Kansala to be Owe chinu na muendua Mugombore ye chinu na muendua O district Ye kamuri Ida bagamba anti mweni nze kuruachinu. So mumula bilanga dala kasera kalinga katuse mukuru yo Bazira Dennis kuva mu kitongole kya maulire wano kya kyenda kaumuze mukaga Busoga wa FM moyo gwa Busoga olimba lwengendo kuba lulika amafuta sirwa kusinza lwa kutendereza zangenda kuba nyimba biri woro muchala muita Shalom muwanguzi banyi musinga kumanga mumujukira kuluyimba welutyo olwa Simoruzi musinga kubanga atemu mwejukira kuluyimba runo
Choko wa mangunyo Yagala nkulageyo musajja Aizaka gwenyo gerako Bamu gwane bamu gamba tuvide Gendo tusinga manji Natambula nagenda Nalongo senzi zisama size
So nadete resiru nyendo kubanga atenkuwa Ninja gade nkujukizo mchaloyo Bamu ita shalom muwanguzi kata inori imba Rubaru ita tugenda maso Ogena kubanga ate Urufuna alurimu meseji Tegenda kuleka chechimu Deni naono riimba Urua Ebenezer norumuru manyi Urua Ozana Joy Ilanga Ebenezer rinora imbi wa Ozana Joy Rudika mafuta Abanji barukubanyo mnyimba zo kwa njula
Ozana Joy Tubude wala
Omuchalo na ya imbo riimba runo Nae abadde tafumbi luanga Yevudekeo waluwa musumbe ya musabira Bwate musumba yali musumba sebi ya namugama Nsaba muwala wange Ofuno mubezi mubange ditalili ya wala Ozana Joy Mwezo gomukaga Kwari kuchala Chobu manya wikisibiri ezise Mwaba demo kwanjula nembaga Atibobo izi nila kurimba unongo bote kateko bufumbo butuko vobo kwanjula Manya nena njini ruo Amafuta Gavira dala wali kuna murondo nga kakurukuta Alright kandukue buwate Ozana Joy na wangana ye Yafunye omubezi Edanga wiki ziba debili sofeza kaita okuvate Abu ya tuse kukura elio kakunyumire eto vao
Tugute wala
Moses Moses, the sports maestro.
Challenge. okunonereza kwebese Uganda Population Based HIV Impact Assessment oba UFIA 2025 Survey okuva mu mwezi gw'omusanvu okutuuka mu mwezi ogw'omwenda. Okunonereza kuno bakutegeike nga bendootegeera enkyukakyuka program edirwanisa sirimu debulese n'okutegeera engeri ebirwaire nga puleesa, sukaali n'omugeedo webikosa abantu. Mu kunonereza kwa UFIA 2025 abaami n'abakyala bonabona okuva mu nnumba edinaba dirondeibwa baida kukebesebwa akawuka ka sirimu nga buli ekiva mu kunonereza kuno kiyida kusigala nga kyakyama. Wonna abolondeibwa okwetaba mu kunonereza kuno tusaba okweyitanire era oyiremu ebibuuzo byonna byonna mu butuufu. Okumanya ebisingawo kubira ministry ey'ebyobulamu ku layini yaabwe ey'obwereere eno 0800-006-6 obubaka buno buleetebwa ministry ey'ebyobulamu nga buwagirwa US President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ng'ebita mu kitongole kya US Centers for Disease Control and Prevention CDC.
Idontwale ku ayo mvuga mpola mpola
yinga je tuli kuja wala tunatuuka li
wetunatuukira wetunatuukira iwe twaidinga bonsunde ino ebyenda munda binuma
okalinga kuona
mwana iwe bikalemye
ato wo musa wo je nakutwalanga
oyo yale mwa
kale singa wejire wa Dr. Haji Sekide je nakukobanga singa wo wonaira boje wa Dr. Haji Rashid Sekide mu ayenti habo medicine tusobola kusigalanga bojire kuvaye kafolo yakuguka mukwidandaba no bulezi bwo yekolera obuyidana bendo ali demulo za dalema omuli cancer pressure sukari alusaze siko sero zinedinde ayenti habo medicine bagani bo mukono ku lugudo olujevugerere ate idinda Dr. Haji Rashid Sekide mwene aida nabira kamuli road mapobira ekayunga ku muyembe nga wakava ko katono ku Asad petrol station eranga waba we mirundi ebiri joka mbuli mwenze mukubire ko 0752 99 53 oba 0732 99 25.
Right for music in Gaza to August on coming Pyramid Wentano. The collector day, top can they get the whip on?
Asu and Akram Motor Services nabe gulire rina mukutuna nokugula amamotoka amataka nebikado era bapangisa amamotoka amanene kuota na matono bakolani kuya clearance and transfers ku offices deibwe ejinda bagane pumwire na waguma e utagaya ewa kirunda badiru ate Kampala bagane katoke nasana okumpi ne polisi obaba kubire ku kusiro musanvu zire ina ndala mukaga ibiri musanvu zire ina obaziro musanvu itanu ndala musanvu itanu musanvu itanu mukaga ibiri nibe inaba Asu and Akram Motor Services.
Abajeka Poultry Farm abagandi bwe kamuli ebukwenge ni mu kamuli Girls Primary School bakuleteere kirunge chomo nimiro echa jeka nacho organic fertilizer omulimi wa duma enana cabbage olima maido obabidandali wefunira chiji musachino ante bachiku parkingira mu buzito obusobokerera lo bulungi baina kila 15 ne kila 25 tiwetaka kutaka kuchinji kuchikolo chagale kumatuliro gaifa agenda uro wano muchibuge cheidinda twagandi bwa kuiganga road oba ku farm ya ife kamuli ebukwenge enimu wa kamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chiriyo. E Kampala, e Ganga, nebi tuundubi onabiona mu Uganda. Buti osobo na nukukula order. Ngoku wa kunamba daifedama simu. Kuziro msambu ziro iwili. Nsambu. Nka gana munana. Ana. Oba kuziro msambu itanu iwili. Asatu na isatu. Zero muenda. Chinana na andala. Jeka nacho organic fertilizer.
Chenda. Katoneza mukaga. Woo! Busoga 1 FM. Omoyo gwa Busoga.
Kaimba weka tiyo baka ita ngenda maso bama ita shalo mumu wanguzi kazuza kutajika ziri abili musa tuweze ganye sawa ziri bili ezencha yona kuruarelo na kuya kaimba keba ita Ebeneza haka Hosanna Joy.
Hola Hosanna Joy. Enaisa tubute wala
zanya batulava Wanji
Oyo musajja tajamu wasa Eye kanisege ndamulema Ne mwari kola tajasi wesa
Alright, vyo nabagenda vyo gena na ye chomanya omuyinza webi Ntu vyo na ye aina plani elio bula mubuo Eda agenda kusisinkana abanonyo obufumbo Ngo nonyo obufumbo butukufu Katondo omuyinza webi ntu vyo na Nsaba kusisinkane nawe akuwe kukule elyo oba gona asoke wamwe gona asoka mu kikoba mu family buli kyoba dosaba mukama katonda nga kibadde kirudde nsaba mukama katonda akikukolereko oyinza nokubanga oyina eddala kweyagala ogenda nzo kubanga togenda kuwe simbawo Ine chifo cho ya gala. Nsao mwinza webi intubio na kusokeyo. Akweruli na makubo. Bona bandi echisemu makubogo. Katonda ya badiri ingana wo. Waiye mwinza webi intubio na. Eya kora luli. Lera kora. Ngawe ya kora luli mchisachechimu. Nawe kakukorele. Uwele nobu juris. Bwori wa eyo jori tambuli ya jori itayona. Ngawe baza mukama. Na bababa devaloza antitebisoboka. Bamanyenti katonda wa Isa. Katonda wa Ibrahim Isa kane Yakobo. Embero muntu yonajia itam. Katonda asobura. Omusisinkana na abichusa. Omutogwe chigambo cha lero. Wengendo gabana kona awe. Guga amanti, waliwevi kavyo kusiba. Nga singo mtu amanya, evie tagisa mkusiba bino vietu gendo kuitamu. Evi kavyo kusiba, biline evi gende lako. Chona chobadoludo kutukako. Mubanga sideno genda kuchifuna. Njaga lankuwe mpanji, nga sina genda wali wakitu nzinzi jetu yongereyo. Okusiba kuri mwebika gwetobereyo ngecho kulya chikubuze nogamba akansibe mukama akibalenti nsibya munte katekayo kyabade kitya wa planning okusiba tebaku ako kugwe chino kubanga kibadde munte kateka oyino okusiba ngebyo kulya webiri no bango byerekereza oba omfuna bulungi munsongeyo ngo byerekereza webiri Eranga bova mukusiba webiri byogendo okusiba okukirako sibya kusiba nga tewali kya kulya awera tosibye So bantu bangi bayingira okusiba neyo okusiba kuna abamu bakusagira zendabye ko katona nga akola ebinene That's why mkuwa akarozo kanu muwiki vera muko nena kubiri ezo kusiba obakare lubere rumu lubera kumaso gamu kama wekiraba ngejo kuzanya neye bwetuna avamu kuhiga wanu ugenda kumanye chirame chiri mukusaba no kusiba Bible yogera kuwaliwe byengeri Azoke nkuru nyiriri noruli mmatayo. Bible ngegamba waliwe ebintu ebyengeri. Nga mwatu bobato yingide mu kusaba na kusiba tebivao. Ekisoko twale dale lyo kukiriza nti Katonda abisobola. Osoma Bible mu kitabo kya Matayo iyo ruzungu ekiyita Matthew Matthew chapter 17 verse 21 Matayo esura ya 17 olunyirwa 20 mu lugamba naye kyokka ekyengeri naye kyokka ekyengeri eno tekiyinza kuvaawo atali kusaba na kusiba naye kyokka ekyengeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiba Waliwe chengeri chigurumi demu makago. Chigurumi demu famireyo. Waliwe choitam. Chikubuti kide chikutade kuchisenge. Webu zobanzi ze kochi. Eche chochogambo bachi chichino banko zenti ya katonda. Nsaba nyambe. Okusaba n'okusiba. Kujawe ebintu ebyengeri. Kujawe chivume. Abado mugumba. Nobeda nezade. Wabade bagama mutajia kufumbirwa, no fumbirwa. Bagama mutajia kuwasa, no wasa. Bagama mutajia kuzimba, yebala bake nyumba jozimbie. Yebata andika noko gerodicha wa. Ikisoboka ya zijewa. Mugamba nyumba yoyoyo kugama bulijogo waliogo waliogama mutevisoboka. Barekeba zimbe zawe. Pulani ze nyumba buli oluchi mpya zifuruma. Ogenda kuzimba nyumba. Egenda okwogeza abantu obwama. Emoto kaluli. Wabadenga weza mafuta. Kati waluoneza amasanyalaze. Bajja kwa banyumya za mafuta. Ngovuga ya amasanyalaze ngate. Buli omu ajewunya. Katonda yamanyi. Pulani yo ajimanyi. Ebiro. Mwagendo kukorele ebyo. Abogera bona ya galabu ogere. Nego badoto subira kuogera na ya yogere. Katonda muamburu omumanye. Ntiburi jo. Nebu ato waluoza. Bonanga bawedeyo. Alioka kuwecha amagero. Alioka kukorelecho. Ebi engeri bigenda kuvao. Muku saba no kusiba. Anzijao sente zinozije. Omanye. Echa mechiri mkusaba no kusiba. Eche kwe sao. Chova dobu samasu.
Eda Integrated Child Health Days Dina ime Dino nenaku eda tongezebwe kitongole chebi obulamu Okwongera mu amani mukuchingendwa ile diwota abato Nga olunku sense walugono nedindi Nga ataku mukuziguno No musudo gwenziri guja kuchingibwa Weda kuvawo okuchinga kokolo uomu na guanabana Muba wala abemi ake ikumi Lulalama muba chala abali mumi ake jizala Nebindi kamala Obuwe rezabuno Mubawo buli mwaka mu mwezi ogwokuna n'ogwe ikumi
obulazi obukinga bona bona bulungi bukola ino era bwa bwerere abazaire nimo mwena mwena abakuuma abaana musabibwa okutwala abaana okuva kwoye yankazaalibwa paka kuwe emyaka ikumi n'ena mumalwaliro ne mu bifo ebyatongozebwa ku byalo bafuna obwidandabi buno mwidukire okwongera okutwalanga abaana okukingibwa wairenga ogwo kuna wairaku
obubaka buno bukutusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu ni path
Gana mukuru owa Holy Cross Parish Bugembe Reverend Father Francis Mukasa ayota abantu bakatonda mwena mwena mulukungano olwo mwaka olutumibwa 2025 conference olujo kuba Holy Cross Parish ya Bugembe okuvanga abina musanfu pakanga safuna lalala omwezi guno gwo munana kumulamu ogukoba jababe sigamusengwa balizibwa mu amani ekiri mu Isaya ensule yana akaniri akama 17 ndala kala abantu bakatonda mwena mwena mwanirizibwa erango omusomeso mukuru ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Archdiocese. Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese. Omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria. N'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva e Bukalango. Muide Twege, ebikulu ebya Katonda. Mukama abawo omukisa.
Na mwe bali kuida tuje kuogera ku bintu bisatu ebyo omugaso omulyo tereka amaadi obulungi okukoyesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuma baka gaifenga mala mu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano bangi kwife amaadi tugatola ku nayikonto oba mu nanda Echechi bawo botugatereka nga tutugabuyise oba ogatereka mu biduramu nga bigubu
ebiwuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa
bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyike ku kwesanga ekikopo ekiri ku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi getunwa
kituufu Nensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuike ku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuike ku ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya nibw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidatangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire Obubaka buno bukutusibwako Mayuge District Local Government ngabali walala ni Habitat for Humanity Uganda
Egei gawala nesiko da Starling Seeds ngabano bali nemboga King F1 egeda atenga tikubwa cheya enana lisa F1 enebala yagumira chiwotokwa atenga ya mubiri mugumu baba nenana Prosper F1 enebala atenga egumira ndo ile donadona okokwota watermelon ya tendo F1 egede ino atenge womera irala esiko dino odaka nabuli muidukiri tunde byobulibi okwetole iwanga lyona lyona china chindi baga ne office dai wenkulu webusega obaba kubire ku kusira musamvu mwenda ibiri na 0 musamvu 0 mukaga oba 0 musamvu 5 musamvu 0 ibiri isatu ina ina ni banaife aba Starling Seeds aba idio kugaiga waza
Uri kuchenda kwa umuze mukaga Busoga 1 FM omoyo gwa Busoga mchibuga chejinja wesinzilo kwanga tukweleza netubuna ona ambitundu bye gwanga ebyenja uro eranga nyengero kubajikizanti tewera bila kwanga te ozanya Busoga 1 Radio Bingo nyiga star 28 musta mukaga ash tewera bila ok yatoba MTN zanya minundi mingi otangaze mikisajio kwanga te we wangulira kusente munte katekeno ya Busoga 1 Radio Bingo Wengende de wakitunzi. Nga tuiga ku waliwe byengeri. Eri ebintu. Nga bobera to ingide mukusaba na kusiba. Embera nge esobola okuzimba kakayumba. Embera esobola gumu esobola okusukkako. Nono nya kuyamba. Nga naye talabika. Ate kyenjagala omanye. Mba dendi maso ga mukama nambi kulira nti stani aina akakodi ataka raka akola asa atasobola bobogobere simu ezo smartphone abantu baziteka muzi pattern kati pattern ye ina bwetambula okuva ku ntandikwa paka bwe ko mukusinzira ku choice yoji wakole ya pattern ye simu kati ne stani waba alumba nga aita mu pattern yewe mu pattern ngeyo Atia, ya soka bana kuyamba. Oba tuli wamu. Bwaba na rumba. Oba na kuba business yo. Bosu biro kuola bakutase business edenguru. Sitani ja soka. Deni na ryoka jejori. Atia oneguli okaguja bagira. Embeera ne ryoka etabuka. Bewandi kubidenga chitufu baso voro kutase ranga tebandi kwebuza abulizako nga waga mmona yanti byagwe no bimanyi ekiri ena atena cho kirala nnyo wali wabantu ngembeera bwetu nga kasako kamwe banno abakwetolodde abandi bade bakuyamba bebayita bamunno mu kabi banfanfe nga nabembozi ojimanyi gye bakunyumiza kati ate nawe kati bitandise waliwo ebyengeri Choina kuwa sitani chance. Sitani buli chance ajikozesa. Oba nene, oba antono. Ye buli kasera abeira agezesa. So waluwe bie ngeri ngatebiso bola kufao kujia koku ita mkusaba. No kusiba. Bembade ngeende wakitunzi nkutegeza nti waliwo. Ebi kabio kusiba. Ngorese choko gama nti alido. Sina cha kuriansi bie. Oyina okusiba ng'ebyo singa n'okwagala okulya weebiri oba kaleka ngame emmere nga weeri n'ogyerekereza weerekereza obeereko mu maaso ga Mukama jjukira Katonda mwoyo Katonda tali atanywa kati bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba omuntu ow'omundu oyo tasigala kyekimu mu bwakabaka bwa sitaani ayina principles kwakolera kwakuumira abakkiriza nga banafu okuyita mu mubiri anafu y'omubiri omuntu n'agamba ndi mukowu n'ekubeera kusaba nga omuntu anaage nga ateekateeka okugenda okwebaka oli agaaneka kati nandisabye naye n'osoba nga bintu byakujabulamu bujabuzi omubiri ng'owulira mukowu awo sitaani kimukolera ky'oba omanyi amaanyi g'ekizikiza zi dayimooni zonna zimanyi era zitya omukiriza ayingira mu kusaba okwamaanyi n'okusiiba okwamaanyi ngaali serious byasiibira abimanyi olina okusiiba ng'olina ensonga mukama nsiibira ensonga eno bw'eti ne bw'eti lwaki osiibye lwaki osiiba lwaki oteekateeka okusiiba olina okubeera n'ensonga katonda ensonga eyo gy'oyagala akoleko wano tuyiga engi gisobola okukwata amaanyi g'ekizikiza okwate ku ebyo by'obadde onoonyeza ebbanga by'obadde osabira ebbanga ky'oba omanya buli asaba katonda amuwulira essaala yo toginyooma jjasa ebiro byayo tebinatuukirira naye yeetaagako okusaba n'okusiiba n'okwewaayo n'okukkiriza ababuusabuusa balwawo okubifuna n'obutabifuna naye gwe atwala eddala ly'okukkiriza nti ekyo genda kituukako oba embeera efaanana etya naye katonda agenda kikuwa ogenda kifuna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu so sitaani n'ezidayimooni gyonna misambwa byonna byamaanyi g'ekizikiza nibabeera abo babasamize njagala otuukeko ku ddaala nga n'abalogo bwe badde bawaano baabasamize ab'amaanyi kasooli abatungaga oyo nalabika si wa bulijjo oyo nalabika si mwereere ng'omanya nti purezensi ya Katonda gye yakwambaza bagirozezzaako ne bamanya nti omuyinza w'ebintu byonna ali naawe olina okutuukako ku levo ng'abalogo tebazanyira ku bizinensi yo oli yeemoolera waawo n'afuna kibooko yanyumiza abala nga bye yakoze yabibanyumiza ti oyo omukyalo oyo akolerawo oyo omwami akolerawo buli lw'oyingira mu kusaba n'okusiiba omuntu ow'omunda katonda amufuula ow'enjawulo amaanyi g'ekizikiza agandibadde gakunafuya mu mubiri gakunafuye ne mu nsi ey'omwoyo obeera ogalinnyeeko onnaku olwaleero omukkiriza ali eyo obadde weebuuza lwaki by'osaba bibadde birwawo eyina embeera gy'oyitamu n'olaba tevaawo tulabye wali nti waliwo ebintu eby'engeri mu Matayo essula ey'17 olunyi lwa 21 waliwo eby'engeri waliwo ekyo eky'engeri eyo ekitasobola kuvaawo wabula okuyita mu kusaba n'okusiiba ekisobola kusigalawo okusiiba kuno kulimu ebika njagala tudduke ku speedi ku lwakadde naye njagala tubive kumu ng'ali akatogo naye tunaaba tuyizeeko kimu oba bibiri ekikulu kyakuba ng'otegedde emitendera gy'olina okuyitamu nga ne bw'oba oli eyo wekka nga tonagenda wa musumba okusabira naawe omanye engeri gy'olina okusabamu so sitaani n'amaanyi g'ekizikiza biddayimooni byonna binafuyizibwa mu nsi ey'omwoyo nagamba nti obulamu butandikira mu nsi ey'omwoyo kati sitaani waba akunafuya asooka mu nsi ey'omwoyo so buli w'obeera mu kusaba okwebuziba ng'era oli mu kusiiba nga nekyosiibira okimanyi n'ogatako okusinza abantu abasinga mubuusa ekyo ekyokusinza okusinza worshiping ennyimba ezo ezisinza ennyimba ezo saala wali webuzaako ekiseera nga buli woyita owulira nnyimba za Honorable Judith Babirye era n'essaawa eno ennyimba ezo zirimu amafuta yayimbira ddala n'atuukira ddala wali mu nsi ey'omwoyo ku nnamulondo ya Mukama era waliwo akayimba k'omukyala bamuyita Beki bakayita akaloosa Katonda ayagala awulire nga mu butuufu osabye akaloosa ne kasituka wali ku ntebe ye w'atuula abuuzaako akaloosa k'empulira y'ani oyo asaba n'oteekawo erinnya lyo malayika ne zigamba gundi oli y'asaba ndyasaba kyasaba genda bweru biri biti anti anti munnai bulirwa agenda ebintu tebikutuka ti this time around bantu balabirawo batani kokukwebuza chintu kyasobose kitya omuyinza w'ebintu byonanga akusisinkanye okusaba n'okusiba okwebuziba nga kuliko okusinza oyina okusinza enyimba ezo ezisinza si nyimba buyimba wabula sala era abatambulira mu tuluba eryo bangi bakutte ku byabwe bafunye obujulizi nga ngende wa kitunzi buli lw'otandika okusiibwa bwe kutyo n'okugattako okusaba okwebuziba nga wamu n'okusinza omwoyo gwo omuntu ow'omunda ayingira mu kubeerawo kwa Mukama eka akaseera kw'otuuka nga kwetantalako musimanyi yagenze wa misamizewe ABCD gwa wana bujoba gwe bamutendera ibe batandika okwogera oludikya oyo nno oyina otuuka ku levo ng'abasamize bakuyita mulogo ng'abalogo bakutya tebemwolera ku bibyo kubanga omuntu ow'omunda ali mu presensi ya Mukama agezaako yalozaako gamba aha oyo nedda ayogera ku linnya ly'omusabo yafuna kibooko kuva mu ggulu n'anyumiza ne ku balogo banne azijawo sentensi gyetu eyongereyo
abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde aba Better Life Herbal Research Center bakuleetedde obujjanjabi gwe munna Uganda ku ndwadde z'olowooza nti zaalema omuli pressure, ulcers, endwadde ezitawaanya abakyala ebizimba ku nnabaana abakyala abalumizibwa enseke oli mwami ng'ofuyisiza kumukumu onafuye maanyi g'obutonde oba ofuyisiza mu kapiira prostate ezaagaziwa mu baami mwabalina endwadde ya allergy ennyingo n'emigongo egiruma ekifuba ekitakutuka teweesibaako ndwadde kugifuula yiyo gwe yune Better Life basangibwa ku Kachi Road kisa kya Mukama Market omaliro gw'okubiri mu kibuga Jinja era ng'okumanya ebisingawo bakubire ku 0700 75 95 22 oba 0778 63 65 01 kati wejjanjabe obulamu bubeere beta
omutwe gukuluma musujja oba amaguru giga kuluma owulira omuliro mu mubiri gwo nga weebasa ekiro oba nyingo ze zikuluma nywa eddagala lya Chocomel lyongera amaanyi mubaserikale b'omubiri gwo balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo Chocomel yakakasibwa National Drug Authority amwetaze musange mu famasi ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna ate gwaluma amannyo ng'olisa ludda lumo bussaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala amannyo agaago oba agalimu ebituli ebibuna ebiruma nga bw'osenya bibwamu olusaayisaayi oba okuwunya akamwa senya sannana habu mouthwash tojja kwejjusa era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu kakasa nti ogula nnana tebakuguza ekifaanana nnana eddagala Chocomel habu medicine ne nnana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority era lisanga mu zifamasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga
Utani promotion is back to Sako. Triple virus at 27 concert. Omwana wamwe Triple virus rawuze myaka 27 azatu digize mu NV40 look at hotel iganga tunanikida baba ekibani kyakukwa na amenvu owairana nati mekuwa ibiri bakasiru kuluno bakogera owaibango wakubadde wefete mujetu muwagire ati yewefe abayimbi banji ne bakomedi alizwa muwerekede kugambia egenda kubera ndongo kundongo luima na komedi ngokuingira mitwara ibiri emeze mitwara asatu goldi emitwara atano panange bigenda kunyuma kuti mbeta fena tuweyo Saturday nga asatu August when we fought look at the hotel iganga Triple virus at 27 concert nga bataire mwe center
chenda katoneza mukaga Busoga 1 FM umoyo gwa Busoga
akada nyuma akada nyuma kasa tokolanga kada nyuma Nalina mwegomba kofiga ye
Anti nga mukaga
Nga mukaga abantu be makanga
yes,
Makanga musenta Musenta yes. Ndi kujao nze Juma Mulokole ndi kujao Ne David Rutalo
Uno ababuli Juma Mulokole nga mukaga tujao Then nga musambu
Nga musambu tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe
Yes
Opposite Cathedral
Yes tugenda kujao live ona ona Then kwe tuvao nga kuminabili
Nga kuminabili tumaizene kagumba Kagumba mchisawe
Kagumba mchisawe Concert live in concert
Biwa kituwa Panzer Foundation Echongane chigilze minimejo mtuwe wachitaka
Bakagwa, tuogele kukuivutiere mukagwa. Ii, mchiuli ile burunji. Reiko Cubes ku string. Aliwa no kugonza mfumba yo. No kuongela mwabu uomi. Reiko Cubes wabu uomo burunji boidi. Butibu terewa walala muka saketi kalala. Sikabuga abusike. Oyuze, umementule ka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akalungibu oburunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu ion boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mburunji. Karena akasiru kutaivuti mwifu. Mbirolio. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo nerikuli okumpi. Uwamese mere yobulikisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chabulikisira.
Tuli kuchika choku siwe kisoka Jagade nkuwe mpanji Ojetaga Owengu umanya engeri yoku saba Nga Tebana kusabida Nawe nga botambuli la mitende la jino Chonacho badono nya Ogenda chifuna Kazo zidusebura musambu Zibenga zikona bili So chobo manya Boingi na mukusaba nokusiba Katonda akora kunsongezo Era Chone chibade chakwa atobura mubo Uroku banti mukusaba nokusiba Wamu nokusinza Omuntu owomu ndaba ingi Demukubeira oku amukama Bulie chibade chakukwata Baby bede yone badeo Na ogenda kwe unya katone ngeri jajja webi intu ebyo Ama njige chisikiza, ge chisikiza Agaba dege gakwe gaga kwa tebibyo Embere yebade ekwela likiriza Katonda agenda jijia u Mukuvamu kusaba no kusibu oko no kusinza achobo manyastan atuare banga solo kutuare ichasa ainzo kwange nyumba ya mweyaji kuata ngebyo byoba doluira teri ewalwe bintu byotunula munge ewamwe teri yali achifunye teri eranga bwochifuna gwobe rusose urusi muchika oba mu family eranga mujiko sanga identity fe wa fe kino tekisoboka eba wa fituba manyi stani yabawe ekibozi boze ekyo temuli menti kubera bwe mutyo weta gozuku keka tozibula amaso oyingira okusaba n'okusiba oyina okubaka embeera gyokoowa agamba mujje gyendi mwena abakooya abazitoweereddwa n'abatikkula sitaani kyobamanyako asobola okuba nga atambudde emyaka ebyasa n'ebyasa ebiwera oba kaleka tugambe nti atukwata emyaka 10 nga bonna abaaliwo bajjajjaabo ayina enzigi ze yali nga yaziggala yakwata amagenda g'ennyumba eyo olwaleero Katonda akuzibula amaaso omanye sitaani eyo gy'olina okunga gy'olina omusuuza ebibyo so bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba buli maanyi gonna ag'ekizikiza ne babeera abagatambuliramu ba agents ba sitaani bonna oba basamize oba baani bonna bagenda kulaba ku mukono gwa Mukama nga gugorokosa okutaasa mu ebyo ebibaddewo bw'oba osomye mu kitabo kya Matayo essuula ey'15 olunyiriri lw'13 Matthew chapter 15 verse 13 nsome y'Oluganda egamba nti naye Yesu n'abaddamu n'abagamba nti buli kisimbe kitango w'omugulu kyataasimba kirisimbulwa buli kisimbe kitaawe ow'omugulu kyataasimba kirisimbulwa waliwo ebigenda okusimbulwa byasimbibwa mu bulamu bwo bw'oba osomye mu kitabo era ekya Matayo 15 tugenda soma lwa 13:25 Matayo essuula ye 13 olunyiriri lwa 25 lugamba lutya lugamba naye abantu bwe baali beebase omulabe we najja n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda olwabirwa omukaga lugamba naye bwe yameruka bwe yayanya n'erabika n'eŋŋaana ey'omu nsiko olwabirwa omusanvu abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti ssebo tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo kyali kibuuzo kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko olwabirimu omunaana n'abagamba nti omulabe ye yakola atyo abaddu ne bagamba nti kale oyagala tugende tugikolemu olwabirimwenda naye n'agamba nti nedda mpozzi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko munagiramu eŋŋaano yennyini olw'30 n'agamba muleke bikule byombi bituuse amakungula mu biro eby'amakungula ndibagamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange akade kampu bida akawero nebo badde tutandika waliro abirumeta rugami na yabantu bwe bali bebase omulabe we najja na asigengano iyo munsiko mungane nunji wali wababi babera batambula ekiro babera babere yonga bayina bebogera babina bala amiriza gwetomanyi mirundi je babikola yingira okusaba nokusiba omubinga asigengane mbi ngayagala yonone ngane nunji ayagala yonone future yo ayagala yonone obulamu bwo sebo obanyabo bwo yingira mukusaba nokusiba nawo benyinyo ja kuuliranga bakugwa kuwera obujulizi twaite tumanyi nti kisoboka ekyo kubaawo aba batali Katonda baleme kujja mu nsi ey'omwoyo yingira maaso ga Mukama osabe osiibe oba babikola kiro oba babikola misana oba bali bameka omuyiza w'ebintu byonna kasitoyi